Ociluvialuvia chavali. Olondavululivieya lepako lya Kanana. Eci vaisraeli veya ocipepi lolongave vya Kanana, Yehova wahandeleka Mose hati, tuma alume okalavulula ofeka. Mose watuma ekwi lya songwi kasongwi vavali pokati kavo, Yehoswa la kalembe hapo vakalavo. Kovaso yakwi akwala koloneke alume vatiuka, kwenye vasapwila Mose ungende wavo. Ovo vati, twale vofeka watutumile, ochili itumoha asenjele lo wiki. Epako liofeka yacho lieli, pwanyo manu vofeka yacho vapama ovambo wacho amaleiswa hao anene chalwa. Pwanyo kalembe wohisa omanu, wapopia hati, tula manindopo, tuikwati, momo, okuiyula, tuchitela mwele. Pwanyi alume, valama nelelaye, kumosi, vapopia vati, okulia kalomanu vachoka tuchitela, omo, vapama etutusule. Kwenje, vasanduila kuva isareli, ondakai viyofeka vakala vuluile. Uteke wacho, omanu valila kwenda valisio swila asongwi vasuku, Mose la alone, lokuli soswila vo suku e yemwele. Suku watema, momo, ovoka voko lelele, kwenje wavatiula vekala soko, omo vakala akwi akwana kanyamo. Vaisareli vosika vako lelele suku, vafila vekala soko.